you go. Wajja mu bulamu wange bingi ebyakyuka muzi wanalabisa eyennaku tewandabyabakwabuzi bewatebeekera nakutegeera abalala nkabaje ne rupiya sendibalekawo ne twala mwe kagwewenga muyaga nkwatako nga baluguno mutuba betulira fembi nga kikongoliro na mpeke betulikola kaso katambala kasangula maziga can't let you go oh. Baby mubeleyo noloozo kwagala kusaba itanze kuwambati you're my half I'm your half olichitundu chetegeza kunze imutima musai matambuzo bulamu wange siba kusanga gwe ebyo mukwano byali bitomye nkwagala kuba onsingira abalala nga bansudde kweyanyunyulira gwe wanjiza kyevalaba kwagala otenyo nyo katambala kasangula maziga can't let you go oh. No matter what they say baby you are never wagalanga tunusi ukubira mu mutima ntamuli bovao nempotoka ngechikora bukuma onitajira nati olingenkuitanya and I love you oh, oh. I can't die for you for you kuitamani gange ikatambala kasangula maziga.
Remember where you got it from. www.djericom.com.